en ñalli sappo lewru men duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi yamde joyi mintaji sappo e joyi woni ko wittode kibaruji mon e fulfulde commune Oumar Hammad Diangata ngare e koye kibaruji men. Lumako nimɓe hewɓe dereke Dalila taccol hiite kuran juutugol keɓangal ɗo nder gallu ñameyi on nanan ko woɓɓe nder maɓɓe kaali nder kibaruji meɗen. Non ni julde kayeje no ɗon waɗire no woɗiri nder di fa ba ko faddunde ɓurtaki waɗama ko nimɓe yamde sappo jeema ɗum haɗayi gonɗinɓe Allah no juula. Yewtere meɗen pindino hande haaltana no fulɓe gardi ɗo nder leydi Gaya e jonde lobbere tawande hakkunde maɓɓe e leñol witeɓe Cenga, kanƴum woni ko kantirten kibaruji men e fulfulde. Kori jan hirtemo yerno kalirannomi o e nder koye kibaruji meɗen. Taƴol hiite kuran tawaɗo jon o ɗo nder ñameyi ɗum woni faddake lumaku nimɓe hewɓe e fawade joni haɗiɓe ɓe kunta muraduji maɓɓe. Hande subana woni bandi min Asumana Shina yeehi yewtido e nimɓe hewɓe gollidoɓe hiite kuran o laatiɓe golleji feere feereji ɓe gonɗi ɓe gaɗa. Sumana Ahmad famtino
pasar o suka no latiɗo no hawji gollirde to ɗereji fiyete ko wiyete photocopie ɗum enda kano woni balɗe ɗe endan ni golla ngal yaari gaɗa sanne Allah e taƴol kuran ko noon nder gallure ñamey nde fa jon kay machine aji makko goɗɗi kay fuɗɗi no bona jaati
vraiment ça va pas
de gonga ɗum waɗaki jippirtoɗo ujune ɗiɗi ujune tati jipporake keme jeegom na keme tati ɗum kay ɓuytari noon ara amin ɗewdu fuu gollata
ça s'est arrêté
hokka wiyta kena raki no wodi bitigui muɗum yeeso ɗon en seeɗa jon noon courant wala e bitigui o balɗe ni enda ɗum saabi kulle makko kewɗe fuu boni jaati
emin godi yawru nder frigoji amen ɗum fuu ɗum boolake rafo hiite courant goɗɗum woni min mursi sanne ko watta ujune jeegom jeede ɗen
kisama
Ousmane Dou fa hannden wonana no ekkito gollal kano woni o wi balɗe ɗe enda fo o hetta noddude téléphone waɗi ko watta o balɗi ni enda han téléphone makko wala yiite.
Moi personnellement j'ai fait 48 heures.
Min balɗe an ɗiɗi ni ko téléphone an wala hiite na ko subaka o commissaire ji ngam miɗo woodi ɓe mi hani noddude ton wuro hannden ɗum laatake boka neɗɗo wawa jooɗi téléphone mum wala hiite kaden neɗɗo wawa ba ƴewtini kulle gom do internet
des recherches personnelles sur internet
kero ɓeɗo fu gollidoɓe courant hannde nde ɓalli maɓɓe no mbaati ɓe domayna tanfa wiye courant o warti law.
Non ni fa nde taccol hiite kuran go wala fu hano ɗo nder gallu ñamey no ɗon wadda faddundeji golleji nimɓe koɓe non ni kolotoɓe pineji e moƴƴinoɓe pinoji no tawda e nder saɗɗoro maji ɗum ko saabi hande subana o bandi min Muttari Mouhamadou yeehi yewtide e woɓɓe nder maɓɓe holluɓe Allah e taccol kuran gol ngal abano kumta muradu muƴu en sako jogo ɓadeli mum.
ɓayɗo e dañodir gonno faso oɗo man
minen hiite kurange ni min keɓirta ko ñaami amin gam kanke noon nde min moƴƴini taare loore min gattirta hindu denne do hiite ge wala ba hemre ko sooda ko ñaami min keɓata ɗum sey ni min ñalmo min ñaama nde hiite gen warti nde min golli min
ñande fuu wi e courant wala courant wala toye golle watta ɗon golluɗɗuɗa golle daydu konna fo so lewru wadi sey jaaha joɓɓa ceede yiite ge ayo minen ɓenda an pineji min connoto basi jon waɗi fa golle to maɗa soni wiyama courant wala no wi tewi toon noon ɗum wala ɗum waɗa koye jon o jon balɗe jeɗɗini min galamin ɗin golla du nenne jokka komin jiɗni ni jeleke fa bo warta courant o law yimɓe heɓe gaɗa golle ma sa ɗum ka fo ɗum wala ɗum waɗa koye
sana va pas.
Non ni soogeji leydi France keɓi cottini nimɓe nayo diwtanoɓe jemma hankinɓe. Nimɓe leydi France ɗiɗo e debbo leydi Amérique goto, kamɓe debbo sud ɗum woni Corée du Sud goto. Fottande nde ɗo ɓe gaɗana ɗum soɓɓirde leydi Burkina Faso yeru no hooreɓe leydi France kaliɗum ko fedde leydi France hokkore habaruji AFP wiri. Ɓe nimɓe leydi France ɗiɗo diwtaɓe ɓe du go'o lewru men woni koɓe diwta to enda e nder yilaru koɓe tawa nder nokkure yilaru to enda leydi Benin. Ɗum ko cottinol maɓɓe waddi soogeji leydi France ɗiɗo mayi yeru no andinorden waddi Elysée ko fedde leydi France awdinde hokkugol habaruji AFP wiri. Non ni mbiye faddade wurtagol nimɓe wakkati yamde sappo jemma ɗum wala fuu ko ɗum woni ko ɗum rimana far julde kayeje nder région difa ba seeɗa. Ɗum ko saabini gonɗinɓe Allah ɓe no goni e jaare juldeji mumen yeruno Saydou Yusufu goto tawaɗo e jonde nder wuro difa wiri ko Lawan Boukar yewtide makko.
C'est vrai, la région de Difa connaît
une... De gonga, rafike yoron hakkilu fukki ngono tawa da région Difa. Handen ko watta dubi nay ni. Amma handen jonke no wawi wi'e ko dun latanake ni himbe boyko. Dun wala idun hada neddo fu yaade to hidi. Julle kayeje deedu himbe no jahade. Gam fa warde handen min nanay to sadornan gon hebi ko hada himbe na ko hulgina himbe yaade kayeje den. Bare no be himbe julle wonabe no gatte denno ben. Handen gala no gatte. Mo woddi kan wawi hali ko hidi fu. Amma wombe do kay hakkilu en
au niveau de la région.
En jatana to enda maradi buti gaje laso kam en woni ko woli kengan la sara leluma soni tango maradi nge hite du umma kinander buti gal koloto do pineje to neban essence e gasoil resano hande subako ni hore bardi be gallure de nge yidoide e lumobe ben e tefude dabareji ko tawe kebi curi iri bononda o kettinenane ko hore jo gallure on lawali isa wi mohammed maman e lumarati.
C'était hier aux environs de 18h30.
Keng har yende jeegom la sara dum wadi amma min baway faddi hite gulugen na ko har yende sappo e go e feccere jemma ko hite gen nyifa soni deb takkol don woni tawi du hegaaki wi'e biti galgon no takki cakantaraaje den baade goddum no wade du seni dum wade hano ko watta feccere kilo he kogol soni deb gol de en daari du handen biti gaaji gonno kufi company o essence tanko woni der company o wada essence litriji milioji didi e kodiki de en daari du bononde gaddo hecci kenga nyamay o kanko tan heji o foda hakkilo himbe miden he yewtinaade no wade min kokkabe wakkati ko
be on leur donne un délai, ils vont dégager.
Nani mbi en kenga alarbare ono Lady France kompanye msogeje barkana tumwani goli roji dodo di nyame mbali tiri minister haudinde chela lipipe Lady Niger safareji kwa kiloji mungaram umoto kiloji keme joy esapo kamba lakadu ya tana walire nimpepe lore sitarno futidi emu alalbitinga ngalino habaru on hepira do internet biro jota anigu Lady France tawada do under Lady Mede Niger hede ni tumwani fede Lady Dunyar haudinde chela nimpe vietende OMS kango kano yang wali tirwa tungwene Lady Niger goli tiri e safareji ko chede muumoto milioji chapande tati chede mensefa ganghoja de tedengi be nimbe wulube. Nani fawari jwani nimbi en dero la tugala etol saupe e fahanden sukape e kosukape gatol daure chaka bengu yade labale dum woni sigila e kintinol gatangol jeddire witinede to endan terra bande min bokari kandani yeyle wuro zindegori e yewtude de zali kanu goto kepdo dum woni e kintinol gol kaldo bayle ko hebi dermu nani kowi
der sambu zanke cian sabon cian sadi mantina ne do
ne enda hi misali hal ko darato tugol sukabe tugalgal wi aka nyawta wam e suka on gel nyawtata wakati munda tugalgol gal wawade no illi suka rima tugol mun arande wani tugol do e maunu den gal polio gol no hidadu tugol fu tokkidira misali ko min bi idawli gatti men bi ayne o futorimu amma men bi ana rawbe acca sukabe mume mu fa kara kosan den ka wadane min yarago den ko e mabbe firtaki nu wadu e be gadda sukabe ben tufi e gatta dawli chaka benu e ben laban kanduna hisna ni o nyaw nu hani anda ko denno dum nu feefi diri hande
wala howo bor kulmo be kan wato wono asino
nani alle cubaki gado teki to enda der lady bene bibbe lady e der lady togo bibbe lady togo tawabe e jonde der lady yasin kokkama lawon jambindo inde mun der lady tobe tawa be du tawabe jonde der lady Niger be ngala ambassade do enda der nyame e kovite konsila no njidi sigila ko emun ko tawe kebi mbindo ko emun no combate tikine ke wiri horejo bibbe lady togo tawabe jonde e Niger gongo mamadantani yewtidi amako.
On a eu l'ouverture d'une ambassade.
Minke bi min pietanam ambassade do mo leydi Niger. Amma Abuja ton ambassadeur on jodo to. Der ko boyata o waran o holla dereji makko. De o wari du o hokka min dereji ko watta bibbe leydi Togo wonbe do leydi Niger be limmi. Limgal boygal gom gal min godi wi'i ko min gada minen ujunaji woronja do der leydi Niger. Amma Allah he cubaki gada teki ki sey dum fuditi limgal ga. Min cingi pelle mawde do der hubere nyama e der redu leydi gam firtude ko e bandirabe amin. Ko gadi limgal ga min gadan dum goyno der radio dum hala der julirde e glissiaji fun gam furtude ko e bandira
region autogolaire resident au Niger.
nani latole bal dum woni federobe latobe bal ko bangi hirnange leyde ameden afrika ko wite zone b latol mo bal no to woni e hore mun to enda abidjan leydi cote d'ivoire kanyu waddi ke enda ko fedde latobe bal rewbe be niger le gazelle yehi fi doy e be egal mali to be mali ngatti be gattande sappo e didi e mere
studio kalangu
der gallu nyemeyi
do radio alternative
lamba chapande jenay e jenay tobere e nay fm
do radio amfani
lamba hembere fm
maynasorwa
do radio mangari
lamba chapande jenay e joy tobere go fm
birningaore
do radio marhaba
lamba chapande jenay e joy tobere go fm
dolbel
do radio gorwal fm
lamba chapande jena e joy tobere go fm
sai
do voix de la tapoa
lamba chapande jena e jena fm
mayayi
do radio anuri
lamba chapande jena e fm
tamaske
do muriar karkara
lamba chapande jena e jetati fm
buza
do radio takarkara
lamba chapande jena e fm
Magaria
do radio Kitari
lamba hembere go o tobere joy FM
studio Kalangu yadu leydi Niger
studio Kalangu
nani en garta e yettere meden pindel en jaatana to endan gaya no tawande region do so fulbo dirobe e lenyolo cengabe no joddi ne nokku gotu e nango dirde wadde nonni nimbe artube wari e jonde der gallure de baka tuba kobe wala henno cengabe non nimbe latibe toru gonno tokki fande fulbe garde jodade dom e tefude durande no Umaru Sambo lami do chapande tatabo e dedabo wiri mo fulbe gaya wakati gongo mamadantani yewtidi amako
der tariki do der leydi gaya no wi'e ko fulbe leydi din iwana Nigeria gari no tefa durrude ton do dune gaya baru dune de handen tawa der juude cengabe jeyabe dandi region Douso Umaru Sambo lami do fulbe gaya
lalle yadda mun kaji tsofo himmu suna magana hilani gaya sun hito
ko min nardi mawbe amini woni hono fulbe gaya yoyna Nigeria e be gardo endan do runde gaya wetede gaya baru e be dura jawdi mabbe be dura dura be cojjo wuroji mabbe ton enda fa wakkati goddo be ngari be jotti don tay jaman tuba ko be non tuba ko be hokkibe gada bamel to enda be jodo nanne ko be jotto ndu konde be gonde jawdi mabbe tuba ko be hokkibe jawdi mun en wietendi Museji din enna kanyum woni ko be biroto be jaarna tuba ko be enna kosam kanyum e nebam to dun jodo non dun jodo non faawade wakkati sey tuba ko be mbito joni o don kandi kebno don laami maamimi biete da baba Isa kamon ko be koodi do endan be jaar dun fa Dakar to be jeme mello dun laami do fulbe leedi gaya be garti e mun do enna ko wari jodi ni won ko fulbe gay kebir laamu ngu enda
al amarin hilaninga sunka zama sunka samu sarauta
hande no jonde modon wontiri onon he wondiraabe modon do der gaya
lalle zaman takewa
jonda kuna amin e lenyi keddi gondon nan gaya basi wala hakuna amin den kai gacceji no wodno wakati fumen kabanno de joni o kai nardi faano wodi
muna zaune da su lahi
dane de gattata himbe har ko darata jonde modon
e lalle kirando nike yi
to no dangal ngal ngada amini woni hono hunde fu munyal haani na haani himbe munyondira joddibbe sene munyondiri sabu wakati goddo min tonyo min jami bonninaano kuje mabbe kano won se be dandi be jamimi be bi ma ono bonni mi wallahi minen bonni ni donka sey mi ngada mi mojjina hakkunde amin fa woda denne jonne de kay hande de endan ende dande wadno wodiri sarne hakkunde amin e lenyi keddi di gondi do gaya
daga wonen duza mantakewa shina cewtuwa akanin mu da su akan haka
nani do wonto yewtere mede mane be kibaruji mede e fulfulde tili do doni studio kalanguno andina hettintobe mun do radioji di gollidita di noni wiwi hano wakkatiji faddundeji di be ketta do dum woni kettinaki sigilaji studio kalangu hunde non kolati juana na be na illu do e hokko bebe ko be gollidita dum kolati internet noni ko mbitandu fawar joni bat joda kalen hande o Moktar Muhammadu kan ardoto o ko o wada
studio kalangu
Gaya do radio Faraa
lamba chapande jenay tobere e tati FM tesawa
do radio Tarmamwa lamba chapande jenay jeddi tobere joy FM
birnin konni do radio Nia
lamba chapande jenay jeddi tobere joy FM belle yara
do radio Dallul lamba chapande jenay e jeegom FM
studio kalangu